Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Siza kuwe ke Thixo wethu namhlanje kuseni msali olunge kakhulu. Sizothoba Nkosi yamakhosi sikhothame phambi kwetrone yakho engcwele. Sisithi nguThixo igama lakho msali wethu olunge kakhulu. Sisithi udume ngokulunga namhlanje kuseni Nkosi yamakhosi akekho uThixo ongafaniswa nawe kuseni Nkosi yamakhosi siyakubulela Thixo wethu ngosenzela kakuhle Nkosi yamakhosi ezimpilweni zethu siyakubulela ekuseni. Ngosenzele imimangaliso Thixo wethu olungileyo siqale lenyanga Nkosi yamakhosi sicela kuwe izibele netarhu lakho Thixo wethu awabandeza ubukhona bakho Thixo wethu wahamba nathi indlela somandla wasibamba ngesandla Thixo wethu olungileyo wasinika Thixo wethu izifiso zenhliziyo zethu Thixo olunge kakhulu wasivulela indlela Nkosi yamakhosi wavula amacango Thixo wethu bekade evaliwe wawavala amacango Nkosi yamakhosi bevulekile kwathi kuba unguThixo mzali wethu awabandeza Nkosi yamakhosi isandla sakho phezu kwemeko ngemeko esizibhaqe sikuzo namhlanje ekuseni siphakamisa izandla zethu sithi siyabulela ke mzali siyabulela ngokulunga kwakho Thixo wethu olungileyo awenze okulungileyo ulungile Thixo ukulunga kukuwe ukulunga kunguwe Nkosi yamakhosi thabatha ke baba na luzuko lwakho Thixo wethu thabatha Nkosi yamakhosi nazi imbeko zakho thabatha Thixo wethu nazi izibongo zakho ekuseni xa sisiza ke Nkosi yamakhosi singena ebukhoneni bakho ngendumiso singena emakhosini akho ngendanduluko zovuyo sivuma ukuba wena unguThixo ngoba abanye oThixo Nkosi yamakhosi sibazamile abasilungela Nkosi yamakhosi ngoba bebebunjwe ngezandla zwe Nkosi yamakhosi zingqondo zethu bakhiwa Thixo wethu zinkanuko zethu kodwa wena unguThixo omileyo mzali wethu dwala lethu langona phakade ekuseni siphakamisa amehlo ethu ekuseni sithi kulapho uncedo lwethu lawuvela khona Thixo over izikhungo zabantwana bakhe Nkosi yamakhosi xa sisondele ebukhoneni bakho sibulela ubungangamshe bakho Thixo wethu sibulela Nkosi yamakhosi ukulunga kwakho sibulela ukuthembakala kwakho endleleni sibulela Thixo wethu kuba kekho omnye umzali ebesinophinde sithembele kuye ebesinophinde sisimelele ngaye Thixo wethu ebesinophinde Nkosi yamakhosi sikhalele kuye ebesinophinde sihlale kuye Thixo wethu ngoba lithi lizwi lakho Thixo wethu those who dwell Nkosi yamakhosi in your shelter Father they will find rest under the shelter of the Almighty, under the shadow of the Almighty God, I will say of my God, you are my Lord and you are my refuge. You are my Lord in whom I trust. This morning we bless you, Father, for teaching us, mighty God, how to tarry into your presence, how to wait upon you and rest in your presence. Oh, Heavenly Father, we bless you this morning. Little Swilako, you are the Father of lights in whom there is no change nor fault. Every good and perfect gift, it comes from you, O God. And therefore, this morning, Tabata Gebao, Usuko Luako, Tikoetu, Kasisitina, Asiabule Lamsali, Lisa Lee sitting a la Quexen, Lisa Lee sitting a la Conabanto Bako, Tikoetus Bonacali, Sufaneleki, Lencosema Cosa, Usbonacalisas in Pilonizetu Lungile, Usbonacalisas in Pilonizetu Utembake. Le Thixo wethu olungileyo siyakubulela ke namhlanje ekuseni bawo sithi ungadinwa sithi Thixo wethu ungadinwa Nkosi yamakhosi bubugwenxa bethu siyazivuma izono zethu Thixo wethu olungileyo sithi Nkosi yamakhosi siyakona ngokwenza ngokucinga nangokuthetha amaxesha amanintsi asihambi kakuhle phambi kwakho amaxesha amanintsi siyateketa Thixo wethu ukuthetha ebukhoneni bakho amaxesha ethu siyagaqa Nkosi yamakhosi
inkosi singakwazi uhamba singakwazi ubaleka endleleni ngenxa yokuphelelwa ngamandla ngenxa yobunzima bezinto zehlabathi kodwa wena Thixo lithi lizwi lakho amehlo akho ayakhangela ehlabathini akhangela abo banhliziyo zimnyulu namhlanje kuseni sicela uhlanzwa nguwe inkosi yamakhosi phansi kwelizwi lakho sicela uhlanzwa kunguwe mzalo olunge kakhulu phansi komthombo inkosi yamakhosi wegazi lika Yesu Kristu my father where we have used your name in vain we want to bring repentance before you father where mighty God we have doubted you along the way we want to bring repentance oh God where mighty God we've not been faithful to instruction we want to ask you for a second chance this morning we want to ask you for a second chance yokwenza kakuhle abanye bethu silimele thixo wethu emizimbeni ngenxa yongahambi kakuhle abanye bethu silimele ezinhlizweni ngenxa yongenzi kakuhle inkosi yamakhosi abanye bethu silimele inkosi yamakhosi ngokuqonda ngenxa yongahlaleli izwini lakho sicela usilungise namhlanje inkosi yamakhosi uthobe itahu lakho ngoba uthembakele uthobe thixo wethu ubulungisa bakho phezu kwethu usixolele izono zethu namhlanje njengokuba nathi sibaxolela abo basonayo thixo wethu sicela ubeka le mini phambi kwenyawo zakho sithi this is the day that you have made my father we are glad this morning and we rejoice in it king of glory siyakubulela ke thixo wethu ngokuba ulungile inceba zakho zimi ngonaphakade ekuseni ukulunga kwakho akunakubaliswa akunakulinganiswa nkosi yamakhosi uthembakele ulungile umhle kuthi thixo wethu olungileyo siyakuzukisa ke bawo siyaliphakamisa igama lakho sicela bawo abo basezindleleni right now thixo wethu ubaphe ukuthembakala ubaphe nkosi yamakhosi ukuthula kwenhliziyo ngoba uthembakele mzali sicela abo basezindlini zabo balungiselele inkonzo thixo wethu bathembele kuwe nkosi yamakhosi uvule inhliziyo zabo uvule inhliziyo zethu utyalile izwi lakho thixo wethu ukuze thina senze ngokokuthanda kwakho senze ngokunokwentando yakho siyakubulela ke thixo wethu ngoba ulungile ezimpilweni zethu ngegama lika Yesu Kristu inkosi nomsindisi sibulela nkosi emakhosi imindeni yethu namhlanje ekuseni sibulela thixo wethu imitshato yethu namhlanje ekuseni sibulela nkosi emakhosi amashishini ethu namhlanje ekuseni sibulela thixo wethu olungileyo iinkonzo zethu namhlanje ekuseni sifuna ubulela thixo wethu ngabefundisi bethu abenza ngokuthembakaleyo phambi kwamehlo akho abazijula ijacu thixo wethu bazilibale bona nezidingo zabo nezidingo zeefemeli zabo bathembele kuwe mbangi nomphelelisi wokholo lwethu bathembele kuwe wena ovula isandla sakho wondla iinto zonke khawubasikelele thixo itahu lakho lehle phambi kwabo khawubancede endleleni thixo bathi noma bediniwe ubakhumbuze inkosi yamakhosi ukuthi the one mighty God who rests in you finds shelter mighty God in the shadow of the almighty God ubakhumbuze namhlanje that even youth may grow weary but those who wait upon you they shall renew their strength they shall rise up on wings like an eagle they shall walk and not be weary they shall run and not be faint give them new strength for the day to do umsebenzi wakho ilizwi lakho lihambe thixo wethu liyofika kwizizwe ngezizwe ukuze thixo wethu ekubizweni lika legama lika Yesu Kristu onke amadola khothame zonke ilimi zivume ukuba wena unguYehova ngoba unguThixo bawo uthembakele inkosi yamakhosi hayi bawo siyabulela namhlanje ekuseni ungcwele unamandla ulungile inkosi yamakhosi ezimpilweni zethu thabathu usuku lakho ke bawo ufumane imbeko yakho ngegama lika Yesu Kristu inkosi nomsindisi we pray this morning our heavenly father amen and amen
from your ear to your heart to your mouth to your feet join this life on 657 am
do you need prayer Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DStv 882 and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
Good morning, bazalwane. Good morning. The Lord really bless you this morning. Waza walungu thixo ekuseni. Father, we continue to lift you up. Nkosi yamakhosi, we are standing in agreement nemithandazo yabazalwane this morning. My Father, we are saying silibandla size phambi kwamehlo akho thixo wethu olungileyo. Sizobulela ubungangamshe bakho samandla. Sizophakamisela ingcinga zethu kuwe thixo wethu olungileyo. Uthembakele Nkosi yamakhosi idinga lakho yalifezekisa ebantwaneni bakho Thixo onamandla onke ulungile mzali unamandla ekuseni siyakuphakamisa Thixo sathandazile umama esithi abanye baze bukhoneni bakho ngamanxeba Thixo wethu siyopha ngendlela ngendlela kodwa siyalazi Thixo wethu uncedo lethu uba liyawuvela kuwe kaloku umthothomalisi wentlungu zethu mthetheleli wezono zethu ekuseni siyakuphakamisa sithi uncwele 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 ulungile unamandla Thixo wethu sicela Nkosi emakhosi abo balili nyembezi namhlanje Thixo wethu bavela ofihla abantu bababathanda yo Thixo wethu vele ezinhlizweni zabo sibonakalise Thixo wethu ngoba wena isandla sakho siyaphilisa Thixo wethu sithothomalisa inhlungu ekuseni ntsamisa Thixo wethu inhlungu yabo bakhalayo yabo babhujelweyo Thixo wethu those who are lonely this morning my heavenly Father we come before you knowing that you are God and that you are a rewarder of those who diligently seek you, King of Glory. Thixo wethu awudinwa zizicelo zethu, awudinwa zizikhungo zethu. Mzali olungileyo unamandla namhlanje. Utyhila Thixo wethu iimfihlelo bezikade zisekufihlakaleni. Thixo wethu uveze zonke izinto ngoba ngexesha. Thixo wethu ngexesha Nkosi emakhosi sekufika ixesha. Akhonto iyawuhlala Thixo wethu igqunyiwe akhonto iyawuhlala ifihlakele Thixo wethu olungileyo uthi kuJeremiah somandla bizani kumcall unto me and I will show you secret things obukade ungazazi and things that are to happen and things that are to come this morning Thixo wethu xa singenela ubukhoneni bakho sicela imfihlakalo zakho Nkosi yamakhosi siyakwazi uthembakele Many, many times, mighty God, those who have walked before us, they have sought your face. My Father, we thank you for your glorious presence. Thixo wethu ekuseni siyakubulela Nkosi yamakhosi. Ulungile Baba, we want to thank you for great revelation in our midst this morning, oh God, and we bless you. We bless you. We bless you, our Heavenly Father. We Ona you Thixo wethu siyakuphakamisa mzali sithu lungile uncwele unamandla ekuseni uncwele unamandla Thixo wethu odume ngokulunga siyaliphakamisa igama lakho sithu uncwele unamandla Nkosi yamakhosi wena owadala zonke izinto Thixo wethu zonke izinto zikhothamela wena siyakuvuma ukuba wena unguYehova siqalo sethu nesiphetho sethu wena onga bala macala ethu xalaba lethu libanzi namhlanje ekuseni wena ongadinwayo zizikhungo zabantwana bakho wena Thixo wethu ovula isandla sakho wondla into zonke utweza amaphiko akho Thixo wethu ukhusele zonke izinto dwala lethu lensindiso siphakamisela kuwe Thixo wethu izibongo zethu sikudumisa sikhotha masikhahlela kuwe
kuwe siqalo ndini kaloku nesiphetho sethu mdala wethu wezintsuku namhlanje wena ongaguqukiyo ongahluleki thixo wethu olungileyo siyavuma ngenhliziyo zethu ukuba unguyehova thixo inkosi yamakhosi phephezela umoya wakho phambi kwethu ke thixo wethu ebukhoneni bethu sisakucela mzala uba le ndlela thixo wethu asikwazi uyihamba ungekho sibambe ngesandla namhlanje ekuseni thixo namandla onke sibambe ngesandla namhlanje thixo wethu odume kakhulu namhlanje siyakubulela inkosi yamakhosi ungcwele unamandla ulungile ezimpilweni zethu bazalwane haleluya glory be to Jesus Acts chapter 12 this morning sifuna nje indawo esizawubeka kuyumne wethu bazalwane siqhubeke sithandaze we are looking at the story when Peter was kept in prison bazalwane lithi lizwi likaThixo Herod wayifuna bonke abazibiza ngoYesu Kristu namhlanje asiyazi imeko kuyo mntasekhaya kodwa ngenxa yento abana unophawu unokukhola uphawu luphezu kwakho namhlanje umtyholi lithi lizwi likaThixo akaphezi usoloko ekhangela uba ngubani na azamfumana he is forever a roaring lion seeking whom he may devour so this morning in case the enemy wants to keep you in a place of prison wants to keep you bound this word has been sent to come and unshackle you that you may be able to run and not be weary you may be able to walk and not be faint you may be able to raise up praises unto the Lord this morning kungekho nto izawuphazamisana nomphefumlo wakho lithi lizwi likaThixo ku Acts chapter 12 so after everything after arresting him now after arresting Peter after John bazalwane was also arrested and killed after arresting him he put him in prison handing him over to be guarded by four squads of four soldiers each hallelujah Herod intended to bring him out for public trial after the Passover oh my God this morning inemfihlelo Herod bengayazi uba the Passover bazalwane was actually an instituted by God to cause those who bear the mark of the blood of Jesus ukuthi when the angel of death comes abasalwane it must pass over them uHerode bengayazi lemfihlelo noma beyazi intellectually he did not have the revelation that lenkonzo ilungiselelwayo eJerusalem at this moment is specifically meant as a reminder for the children of God that the blood of Jesus that was signified by a shadow by the lamp that was smeared on the doorpost of the children of Israel Egibita that blood that was shed on Calvary abasalwane it continues to speak liyathethelele ligazi eligazi liyomelesa abasalwane eligazi lincokolisa into esintsha ngam nawe ekuseni lithi kilizwi likaThixo the night before Herod was about to bring him before trial Peter was sleeping in between two soldiers in between bazalwane bound with two chains and sentries stood guard at the entrance suddenly an angel of the Lord appeared and a light shone on the cell my God this morning we thank you Thixo wethu ngelitha lakho apho nkosi yamakhosi umtyholi acimba usibambe kwindawo zobumnyama Thixo wethu olungi ilitha lakho lihlaphezwe kwethu Thixo wethu olunge kakhulu lincokola izinto ezintsha ukuthembakala kwakho kuyabonakala kuthi msalo olunge kakhulu malihlilitha Thixo wethu phezu kwabo nabo balilayo phezu kwabo nabo bakhonxekileyo nathi sizisa konke ukukhonxeka kwethu kuwe sicela inkululeko Thixo wethu sibulela le nkululeko mzali sisahamba le ndlela Thixo wethu ukusibamba kwakho ngesandla ukuthembakala kwakho ekuseni ngcwele yengcwele ulungile unamandla unguThixo ke bawo siyakudumisa siliphakamisa igama lakho sisithi uThixo ongafaniswa nawe besingekamboni inkosi yamakhosi we worship and we adore you this morning oh God we bless you and we honor you my king in Jesus mighty name hallelujah basalwane glory be to Jesus
do you need prayer WhatsApp your name and your prayer request to 082 657 2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Add your voice to ours. We want to hear from you. Contact us at gospel@radiopulpit.co.za or send a WhatsApp to 082-657-2729. Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.